Kiriza muinya lya Katonda kola ebinkulu nafuna essuubi sewo mukama kusaba funa essuubi benjagala byonna mbifune ddala bwakedde sirina wadde kikumi naye manyi mukama nafuna ennyingi kuba yogera mu kigambo kyo abakoye mujejeni ddala mukama kusaba muli yambata.
Alpha testing in my heart. You have a fist in me in the night.